sana kwa ajili yako. Yote kisa penzi lako. Punguza pressure mpenzi za mitandao. Oh darling, niamini mie. Ifikapo kwa penzi lako, ifikapo kwa furaha yako, tafanya chochote kwa ajili yako. Mana mimi mpambanaji, mimi sio kila zaa. Kama tukikosa leo, kesho tutapata. Mana mimi mpambanaji, mimi sio kila zaa. Cha muhimu hai, pesa kwangu makaratasi. Subira, subira, subira. Penzi kwa na subra. Subira, subira, subira. Penzi kwa na subra. Oh baby, this kind of love, the kind of love I would die for. You don't have to worry, baby girl, you know I got you. You know that I got you, baby. You know that I got you, baby. Na upendo wako, ndiyo mwanga wangu. Na imani, ndiyo ngazi yangu. Niombe mpenzi. Cause in this life, as long as I'm alive. Baby, tuta make it, lazima tutabon. I put it on my mama and I put it on my soul. Tutaenda dira undi New York. Kule tumetoka mbali, kule tunakwenda ngori. Baby, don't you ever forget our story. Hata kama tunashindia mtori. Baby, you know you're my glory. Mana mimi mpambanaji, mimi sio kila zaa. Kama tukikosa leo, kesho tutapata. Mana mimi mpambanaji, mimi sio kila zaa. Cha muhimu hai, pesa kwangu makaratasi. Subira.